Here's another one. Here's another one.
Yeah. Ndo haya haya Santa enda wapi Bongo bati mbaya Hollywood yetu masati Usishenge na tamba Afuwe hauna chambi Mwe mbabela na pinge show za kitambi Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Karibu laya Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Karibu laya Tupo bongo bati mbaya tu Karibu laya Tupo bongo bati mbaya tu Karibu laya Tupo bongo bati mbaya tu Karibu laya Wanaogopa kusema bye na kwere Ila hapa ndo nyumbani sogopi mazege Afinye mwezi lepoteza passport Niko bongo bati mbaya tu nyamwezi sio kufosi Ukiniona kama tozi nguse nje na kikosi Mepiga pamba afusa za kukodi Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Karibu raya Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Bongo bati mbaya Karibu raya Bongo bati mbaya tu Lazima niko happy Hata nkiwa tu mwenyewe au niko na ushikaji Haijalishi niko wapi Lazima niwe msafi Niko bongo bati mbaya La ndo hivyo nitakwenda wapi Haijalishi niko wapi Lazima niko happy Hata nkiwa tu mwenyewe au niko na ushikaji Haijalishi niko wapi Lazima niwe msafi Niko bongo bati mbaya La ndo hivyo nitakwenda wapi Tupo bongo bati mbaya tu Karibu laya 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 Tupo bongo bati mbaya tu